Onani chitunzi cha kumi chisanu ndi chimodzi. Chuma cha munthu wolemera. Luka chapter 21 verse 13 ufika pa 21. Yesu anauza khamu la anthu fanizo linanso la munthu wolemera amene anali ndi zakudya zambiri. Iye anaganiza kumanga nkhokwe zazikulu ndi kusunga chakudya chache ndi kuti kwa iye mwini. Moyo iwe, ulinacho chakudya chambiri chosungika kufikira zaka zambiri. Tapumulatu, nudye, nukondwere. Koma Mulungu anati, wopusa iwe, usiku womwe uno udzafa, ndipo zinthu zonse unazikonza zidzakhala zayani? Anzanga, Yesu anati, atero iye wakudziunjikira chuma mwini yekha, wosakhala nacho chuma cha kwa Mulungu. Tanthauza, ubwenzi wache ndi Mulungu, ndi chikhulupiriro mwa iye.